nkuliza oli bulungi buli muwala kala kumatira kyemba nkulwaniranga kuwesa kyulite enjogera yo neneisa ze munange byankutula kwagala nnyo hani wange ndilubirizirwo buli lombola kona nfune mboyanya kale nsera kwimpisa muli era kale nange simanyi ekintu kyennalyoba nenywa okukulowooza kambe mutulo se munange wampamba
Yeah, it's